ውጥነን ሴራ መሰንሶት ማን ማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሻንታሚ ጃሃ ደገራኒ ረቶ ጀቻ ቱራኒ አርዳ ኮሬ ማሪ አሜሪካቲ አጃላት ዲያቴቲኒ ሙርቲ ኢታንቱ ደባርሰን ውጥነን ቱኔኒ ሙርሚ ቶኩማሌ መሰንሶት ጩፍቲ ረቶ ወሪጋላ ነክ ገባ ሰርገነት ግረሰን ዴቪስ
ውጥነን ሴራ ድማ ኢትዮጵያ ረት ይፈቴ ፊ መሰንሶኒ ማራማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ረቶ ጀቻ ቱራንኩን መተዱሬሳ ከበጀ ምርገዋን ለለነማቲ ክነመን ደገሩ ፊ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺንስ ሁንዳማቴ አከጅራቱ ጀጀቤ ሱጀደ ማራማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ቲ ዱራታአ ኮሬ ድማፈያቲ ፊ ምርገዋን ለለነማ ሰደርካ አዱኛ አከሱመስ ዳቦ ተሰደርካ አዱኛ አንታን በከቡአን ጎድነ ኒው ጀርሲ ክሪስ ስሚዝ ጂያጉራን ለላ ደርቤኬሰ ውጥኔ ከነ ኢፈጎዳኒ ጋዜጤሶታፍ ኢብሳ የሮኪነንትስ ካታን ቀቢንሰ ምርገነማ ኢትዮጵያ ከሰት ያችታ ተውደፊ አንፉርማ ተበርባዱ ተኡ ዱበተኒ ቱረን ሐራስ ኮሬ ድሞተ ቢዮታ አላ ፉንዱረት ጀቹዳ ክሪስ ስሚዝ ኢትዮጵያን ቢያሃሪሮ ጋሪ ወጅን ቀብኑታቱሌ ዲታ ምርገነማ ሞቱማን ቢየቲ ዴምስሳጅሩ ፉዳተማን ቀቡሚቲ ጀቹዳን ጭምሰኒ ዱበተን
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Arbitrary arrests, killings, and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression.
Ethiopia ni United States walin wan heddu hojjachun si bekama. Tatulle adomirgina ma dibamu adonami ser male hidamu adonami ijjefamu kunin tahun dandet kanafu wanti guddani tanatolchu fi seriko kunin qajelu male. nami tokko yaad party sawan qabu fi okana mo party murmitu jedanetin hidamu male
haluma kanan koreesun imma erga daggeffate boda murmitu kumale dimichi akkama namare united states si funduratti dihatuf murtahir
on the items considered on block all those in favor say aye all those opposed no in the opinion of the chair the ayes have it and the measures considered on block are agreed to
gama hawasa oromo biya alajira turra namota bakkabu oda ummata godino tasani kessa jiran wajjin hojjecha turan kessa takkanta tefi duratechu dabata oromo advocacy alliance gare mirga oromo ratojjecha jiru jechuda sena jimjimo walumagala adems witine kanatifi halle herature malian jeduratti dubisentore
hatta koreyo di motti yala kuni rat support kodani dabastani kana boda kana fe qarrato kokofa manugutu ya tejechu da wor yero breki kokanna raste bi ani manugutu tiate dimitin akadabru ta ofema sanjechuni tarkafi mat jechu da
tolega bakabu anu mata new jersey ra bakabu anu mata chris smith dimakana dadure dana ratti wejecha ture sa kambira harra chitti namni bakabu ota mata kana sa namni dubbate mal faje da narra kana rat
sagale ke namni jiru namonna dadda nam hanga sadihi dubbata ne jiru nam hanga sadihi congressi bolsula tam tosi je kana dubbata ne jiru akasmas edroys duabura etimabi ala kana rat hasa he dubbate gocha ethiopia akasmas wannuma achira lender da breaking akoymut man ethiopia ummata opposition party ka oromos kan supportan blatin ak hasawu ak bemirgina mara hankisu debi e kala sirta ka debu da fatani dubatani joni morbin lekan jere namni mustu akoli gale zamistu patani jero hanganam sadi dubatani jera
kanafu wanni ti anu manni mare kuni bokanna bahe bokanna da ero debi etti manaf ihata jechudo
wannan bukannan yana da bayani tartiba ta egrete manafiya ta jicciu da musan kofato ape suni stage duma motu mai Ethiopia kuma be tu labi ofika ba embassy ofika ba waro tele kuti makana da si ta tafate wa hedu godu jira mun ji zakka sun ta tafi kene ti ku ne jira drand sai kani fa godu barbaru resolution kun jira ne jira edited a amended ejra yusnin ibna wadisnin tiba wari motumata katela gunjira woroni mikena ba dukuma kutulu sabota mi da mistara gunjira so ibba fi kunin nindema so resolution kun wanti gutta in the verse tokofa motuman america kan imma bi ara ilalu kunin gucha ethiopian gucha jutu amman yu hofer letane amman yu yosgar karegati si motuman ethiopia shoroke suma fi tetini waraana ofii biyya Sudaanii, biyya Somaaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti mootummaa Ameerikaatiif kennite firummaa keenya nin beekna firummaa keessa otoo beenu gotti kan ta'e mirga daraarratti wanti godhaa jirtu fudhatama hin qabu karaa kanarratti yoo itti dhufaa jiraatte akka firummaan keenya illee rakkoo irratti deemu iji keenya sirra jirti kan bira ammoo warra international UN ka hojii mirga namaa ilaalu kanii akka hayyamtii Itoophiyaan hatattamaan galchitee rakkoon kun furmaata argatu gaafate jedha resolutioni kun yennaa darbee jedhu isteejii dhumaarratti deemaa jira jechuudha. Kana booda haawusiitiin dhufaa Awurooppeen ammoo akka dabru abjii guddaa qabnaa namoota hedduu wajjin warroonni maqaa isaaniirra kaa'in kan qarqaaras hedduutu jira. Hawaasa Oromoo qofaa miti kan kana dalagaa jiru warroonni Ameerikaa Yuuniversitii Kolbeetii warroonni Chaarchii warroonni namoonni dhuunfaa keessa jiru hedduu akka resolutioni kun dabree mootummaan Itoophiyaa seeraaf dhiyaatu kan barbaadan namoota hedduutu jira. Oromoo qofa otoo hin ta'in Oromoonis hedduutu jira.
Kanumaa wal qabate kuni mana maree Yuunaayitid Isteetsii seeneetinis irratti kan hojjechaa jiru jira. Seeneetii sun maalirra gaheera?
Seneetiinis akkuma beektu akkuma jettee wixinee irratti dalagaa jiru sunis akka malee deemee jira. Kan seneetii torbee kan akka tasaatee nurraa gabaabbatee torbee kana footi dhufuu dhabuu dadhabee garuu yeroo pireesiirra as deebine akkaataa seneetota keenya wajjin dubbannee warroota jala wajjin dalagu dubbannee jennee akkaataa deebinuu fi akka jalqabuma irratti akka dhufeetiin voot ta'u sanitti quba qabna.
Tole seenaa jimjimoo godina Chicaagoo irraa ibsa kana nuu kennu keetiif galatoomi.
Galatoomi.